Uba no inkinga nge-sleepover la. Uba no shaya sleepover namhlanje. Ah le nkabi vele hayi kusoba showcase vele. Wow. Kabanja lapho kwa sleepover kahlangana. Akhula ngizoloke ikhulumela ungasho lutho wena. Uloku ukhomba mina uJamuza umfowethu. Aw, ngiyawazi zodla kuthanda. Manje obuye shaya sleepover uzoyidlalela amashidi amhlophe inkabi yami lapho. Shaya nge-Egyptian cotton lapho. Eh? Uzoyidlalela amashidi amhlophe. Ubani lothi yebo? Uwe lothi yebo? When's the sleepover? Ayi, kabi yami. Hayi ngiyabuza. Akaba vele ngishaya ngehle. Uthi hayi noma kanjani. Sa. Awuthi ngishaye ingoma lapho. Shida mhlophe ma. Mhlophe. Ngizolala wena ntombi mangizolala wena ngidlalela amashida amhlophe ma ntombi mangizolala wena ngidlalela amashida amhlophe ma tamashida amhlophe tamashida amhlophe ma Tamashida mhlophe Tamashida mhlophe ma
Ndombe mangizolala kuyo ngidlalela
la machita mhlophe ma. Tamashita mhlophe. Tamashita mhlophe ma. Tamashita mhlophe. Tamashita mhlophe ma. Amashita njani? Tamashita. Tamashita mhlophe ma. Ngithi le ntombi ma ngizolala kuyo, ingidlalela amashita mhlophe ma. Yenzani le ntombi? Le ntombi ma ngizolala kuyo, ngidlalela amashita mhlophe ma. Tamashita mhlophe. Tamashita mhlophe ma. Tamashita mhlophe. Tamashita mhlophe ma. Ngidlalela amashita mhlophe ma. Le ntombi ma ngizolala kuyo, ngidlalela amashita mhlophe ma. Tamashita mhlophe. Tamashita mhlophe ma. Tamashita mhlophe. Tamashita mhlophe ma. So yazi kumele wenzini waqhamuka ngetshali.